kama yibazwe haleluya manyagange gawe ban gambye Paulo Masembe anebaza nyu mukama atusiza kumachagayo natenga tulibalamu we wao mu zaburi tunabagenda msomeso wakwa lero mu zaburi chenda zaburi ya Musa zaburi chenda zaburi ya Musa kubanga tuli mu kitabo kyo kubalere kya wandikiwa Musa ngane zaburi eno yajiwandika okugerageranya ebiro bye tuli mu kusomako kubanga yaligamba nti okuva mu nyoso katige na jisoma yonna nemba wechifanani chembera ze tuli mu okugerageranya nezo ze yali awandika ko mu zaburi eno nchayi mukama obadde kifo kyaffe ekyokubeereramu emirembe gyonna ensozi nga tezinnabaawo n'ensi yonna nga tonnagitonda okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero y'emirembe gyonna gwe Katonda omuntu omuzzaayo mu nfuufu n'oyogera nti mudde mu nfuufu mmwe abaana b'abantu kubanga emyaka olukumi gy'oli giri ng'olunaku olumu olwayita oba ng'ekisumuka mu kiro obeera n'owamalirirawo ddala nga bali mu tulo otw'okufa ku makya baba ng'omuddo omuto ku makya guba munyirivu naye olweggulo ne gwotoka ne gukala naye nga eno wansi agamba ng'ebyo byonna binnyonnyodde kubanga baali bayita mu kiseera ky'okulamulwa Mukama olw'obutamukkiririzaamu kuyingizibwa mu nsi ensuubize Olunyo lw'ekkumi n'ebbiri agamba nti otuyigiriza okutegeeranga obulungi ennaku zaffe tulyoke tubeere n'omutima ogw'amagezi mu luzungu teach us to number our days that we may pass them on with understanding paraphrase ekitegeeza nti kiba kikulu ffenna okukitwala nti obulamu bwe tuweereddwa si ggwe abulinako amagenda gaabwo ag'enkomeredde weewaawo naye Katonda eyakussaawo nga Musa we yagamba omwoyo onaagussa mu mubiri akulabisa ekisa kye akulabisa obulungi bwe ku nsi kuno ate bw'anajjula omwoyo okuva mu mubiri ogwo kubanga tumanyi bulungi ti ne malayika ow'okufa the angel of death naye aweereza Katonda weewaawo weewaawo n'olwekyo tumanyi bulungi nti wadde nga ye avenue ye ngeri gye tuyisibwamu okutwazibwa mu nsi ensuubize mwe tuwummulira Mukama emirembe gyonna kigwanidde ne tutuusibwa ku mbeera eyo nga tweteeseteese bulungi weewaawo kyava agamba Musa oba kyeyava agamba mu lunyiriri lw'ekkumi n'essatu nti ayi Mukama komawo gye tuli nga bwe tusaba naye kaseera kano olituusa kutusuusa ddi olitusuula kutuusa ddi abaweereza abo bakwatirwe ekisa tujjuze okwagalako okutaggwaawo ku makya tulyoke tuyimbenga nga tujaguza n'essanyu era tusanyukenga obulamu bwaffe bwonna Mukama yeebazibwe nti Mukama bw'atujjuza okwagalako okutaggwaawo ku makya olwo lwe tusobola okubanga tuyimbanga era nga tusanyuka n'essanyu era nga tusanyuka obulamu bwaffe bwonna tusanyuse ayi Mukama okumala ennaku nga ze tumaze nga tubonyaabonyezebwa era n'okumala emyaka nga gye tumaze nga tulaba ennaku ebikolwa byo biragibwe abaweereza abo n'abaana baabwe balabe ekitiibwa kyo okusaasirako ayi Mukama Katonda waffe kubeerenga kuffe otusobozesenga okutuukiriza obulungi emirimu gyaffe weewaawo otusobozesenga okutuukiriza obulungi emirimu gyaffe Mukama yeebazibwe ndoza mulaba mu nnyiru n'engeri gy'osobola okuwongangayo olunaku lwo buli makya eri Mukama ng'omusabanga mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu nzisaasira ayi Mukama Katonda wange obeerenga eri obulamu bwange onsobozese okutuukiriza obulungi emirimu gyange weewaawo onsobozese okutuukiriza obulungi emirimu gyange Mukama yeebazibwe awamu n'ebyo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kyaffe Mukama kye yateeketeekedde olunaku olwaleero saba tuwongeekirira kino n'okusaba nti tukusinza era tugulumiza tukutendereza kubanga otuma ekigambo kyo ekikozi era ekiramu ekyogyayi Mukama otubuulirira otuluŋŋamya otunenya otuzimba ffenna ng'abaana bwayi Mukama tuleme kuwulwa kyonna nga tuli beeteefuteefu eri omulimu gwo gwonna gwe watuteekerateekera ku nsi kuno kubanga ekituma ne kituukiriza byonna by'okitumidde ontakiganya kuddira nga tekikoze bwe kityo. Tetuva tugaana sitaani enkwezo n'emitegojo gezaako kitubbako mu ngeri yonna. Atukyegayirako omusaayi gwa Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ebiweebwayo n'okutukuzibwa. Ebiweebwayo n'okutukuzibwa. Mu luzungu offerings and purification. Tugenda kusinga kusinziira mu kubala essuula 18 n'essuula ey'19 kama ng'atuwadde obudde. Ntera okubakubiriza okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba kabe kasinga we tuba nga tunaagoberanga ku lutimbe ebyawandiikibwa byonna, tube ne we tubiwandiika ebikulu tubiggyemu amakulu tusobole okuganyulwa mu misomo gyaffe nga abasomi abalungi. Mu kweyongerayo kwaffe okusomesebwa mu kitabo ky'okubala, The Book of Numbers, oluvannyuma lwa Mukama okukakasa Aloni okubanga ye kabona omukulu mu Isirayiri nga bwe twalaba mu ssuula ey'17 omulundi ogwaggwa, kyokka abaana ba Isirayiri ne balaajaana nga bakaaba nga bwe gwali singa otunulako ku lunyiro lw'12 n'olw'13 ezikomekereza essuula ey'17 ezigamba nti awo abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti, raba, fenna tujja kufa, tujja kugwawo, tujja kuzikirira. Buli muntu anaasembereranga weema ya Mukama ajjanga kufa, fenna tuliba kuzikirira. Mukama n'ayogera ne Aloni ne Musa, ng'ayongera okuwa Aloni ne batabani be awamu n'ab'ekika kye eky'Abaleevi obuvunaanyizibwa. Muzungu responsibility. Olw'okuba obuyinza bwonna Mukama bwagaba bulina okubaako n'obuvunaanyizibwa. Mukama yebazibwe. All authority must be accompanied with responsibility. N'olwekyo obuyinza bwonna bwe yali awadde Aloni ne batabani be n'ab'ekika ky'Abaleevi bwalina okubaako obuvunaanyizibwa, babutegeere bulungi. Olwo Isirayiri yonna babenga bamanyi baani abavunaanyizibwa okusembera eri weema ya Mukama n'engeri gye balina okugisemberera. Ogutaali ogwo nga bajja kufa nga bwe balaajaana. N'olwekyo bwe tusoma mu kubala gye tuli amakya ga leero mu ssuula ey'18 kuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lw'omusanvu, zigamba nti awo Mukama Katonda n'agamba Aloni nti, gwe ne batabani bo n'ab'omu kika kyo bonna mwe munaavunaanyizibwanga olw'emisango eginaazibwanga ku watukuvu, era gwe ne batabani bo mwekka mwe muneetikkanga obuvunaanyizibwa ku misango eginaazibwanga ku bwakabona. Onooleetanga Abaleevi banno ab'omu kika kyo eky'obujjajja ne babeegattako gwe ne batabani bo okubayambanga bwe munaabanga muweereza mu weema ya Mukama omuli essanduuko ey'endagaano. Banaaweerezanga wansi wo nga bakola emirimu gyonna egy'omuweema ya Mukama, naye beekuumenga balemenga okusemberera ekyoto wadde eby'omu watukuvu byonna. Bwe balikikola bo naawe mugenda kufa. Bagenda kukwegattako balabirenga weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu nga bakola emirimu gyonna egy'omuweema, era tewaabenga mugwira n'omu anaasemberanga we muli. Mwe munaabanga n'obuvunaanyizibwa obw'emirimu gyonna egy'awatukuvu ng'egy'ekyoto olwo obusungu buleme kuddamu kububuukiranga ku baana ba Isirayiri. Kale weetegereze, nziridde ab'omu lulyo olwo olw'Abaleevi nga mbalonze mu baana ba Isirayiri ne mbakukwasa ng'ekirabo ekiweereddwayo eri Mukama Katonda okukolanga emirimu egy'omu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Naye gwe ne batabani bo mwekka mwe munaakolanga emirimu gyonna egy'obwakabona bwammwe egikwata ku kyoto n'egy'omunda w'eggigi. Obuweereza obwakabona mbubawadde ng'ekirabo omuntu yenna omulala anaasembereranga okumpi n'awatukuvu anaafanga. kama yebazibwe noza mulaba mukama nga tata omwagalwa wayagala abaana be abaisirayiri obutazikirira kubanga engeri kola Abiramu ne banne bwe bazikirira bwe twalaba baalinga ogumu ekitundu mu ssuula ezaakaggwa nga bavvoola okubeerawo kwa mukama nga bavvoola okuyitibwa kwa mukama okwa Alooni ne Musa gye bali ng'abakulembeze baabwe yali kyayagala kibenga bwe kityo oba bba okulowooza nti kibagwanidde okola ki okuzikirira ndoza mukiraba nti kibookoze ennaku ezo kwali kufa bufi wadde era ng'ekisa kye kyalinga kingi nga Musa ne Alooni babetangirira they atone for them nga babeegayira they intercede for them ne baleeterwa okusonyiyibwa ekitui kya mukama ekijjuvu okubookya okubasaanyizaawo ddala embagirawo kyokka tulaba nti wadde abaleevi baalina okuyambako bakabona tebaalina kukola mirimu gy'obwakabona nga Koola ne banne bwe baali bajeeganyiziza twabisoma mu bulamu kufuwa omulundi oguwedde naye ne mu byafaayo bya Isirayiri bw'oba ni musomi wa Bayibuli n'ogendako mu mansoko ojja kisanga nti ewaali bakabaka nga Uzaya abaagezaako okuwaganyala okukola emirimu gy'obwakabona nabo tebaalutonda bamujjukira olugero lwe nti yakwatirwa ebigenge kubanga yagezaako okukola egy'obwakabona ate oba mujjukira nate era mu byafaayo bya Isirayiri ekyatuuka ku kabaka Sawulo bw'ataalinda Samweri okujja okuwaayo ebiweebwayo ekyamutuukako nti gwamusalirwa obwakabaka okumuggibwako obutaddirwamu Samweri Katonda yamugamba nti tomwegayirira nate mukiraba ekyali kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obwali buweereddwa ekitiibwa ky'obwakabona bwali bukulu okutwalibwa bakabona n'abo be baali baweereza mukama yeebazibwe nti mukama yeebazibwe mu ngeri y'emu mu ndagaano empya mwetuli mwetwenyumiriza mu kisa kya Yesu Kristo mulembe gwaffe guno bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka 1 Corinthians esula ey'12 okuva ku New York n'okutuusa ku Rome 7 mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka esula ey'12 okuva ku New York n'okutuusa ku Rome 7 zigamba nti waliwo ebirabo bya ngeri nnyingi naye mwoyo abigaba y'omu nti waliwo engeri nnyingi ez'okuweererezaamu naye Mukama aweerezebwa y'omu waliwo okukola kwa ngeri nnyingi kyokka Katonda asobozesa bonna mu byonna bye bakola y'omu mwoyo mutukuvu yeeragira mu buli omu olw'okugasa bonna kama yebazo ndifenna nga abakristaayo wadde tulina okuyitibwa buli ssekinnoomu kwaweebwa mukama ng'amukkiriza okuba omugoberezi we okuba omuweereza we okubeera omukiise we ku nsi kuno kubanga tuli bakiise ba mukama katonda ku nsi kuno buli omu alina ekitone oba ekirabo kya musaamu kyalina okutuukiriza so si okufuba okutuukiriza ebyabalala mukama yeebazibwe kubanga tekigasa ngeri yonna gezaako kukola bya mulala ate ng'olina gwe by'olina okukola oba omuzzaamu maanyi muzzeemu amaanyi naye tokola mirimu gye kimanyike nti alina obuvunaanyizibwa naawe kikumanyisibwe nti olina obuvunaanyizibwa fenna buli omu bw'alina okutuukiriza kama yeebazibwe kiba kikulu nnyo kubanga emirundi mingi mu kanisa osanga abantu abeetwalanga bo abatali baweereza ekitali kituufu kubanga fenna abakkiriza mu Yesu Kristo tuli baweereza be naye tuli baweereza mu ngeri enjawufu nyinza okubanga ndi muweereza asomesa ekigambo kya Mukama oba akulembera mu kusaba oba mu ngeri ezitali zimu olw'obuvunaanyizibwa obumpeereddwa mu kanisa ne wabaawo n'abooluganda baweereza mu masinza n'amatendo ne wabaawo n'abakebezi ne wabaawo n'abasabi abatalabika nakulabika nti be basabira aba mmwe mwenna fenna tugambe ne wabaawo n'abo abagabirira obuweereza nga kwe kuyitibwa kwabwe ne wabaawo n'abo abazzaamu obuzza amaanyi abaweereza nga amuzzaamu amaanyi he encourages or they encourage the ministers bw'osoma mu bbaluwa eno eya Pawulo eri Abakolinso esula ey'ekkumi n'ebbiri n'ebbaluwa esooka osobola okulaba obulamufu bw'obuweereza obwo nga bwe mubuwandiise musobola okuddayo ne mubyekkeenyeenya naye nga kikulu nnyo nti Katonda aba atwagaza ffenna okuba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga tetubugaya mukama yeebaze tobugaya nti obwange butono nnyo ku bw'oli nga Koola we yali agezaako okukola nti obuvunaanyizibwa bwe baalina obw'okusitula eby'omuweema nga bakabona bamaze obibikka bwali butono tebwali butono n'akamu tobugaya nga Abiraamu n'abaya bonna ab'ekika kya Lewubeeni bwe baali bakitwala nti wadde si be baali ku mwanjo mu bika bya Isirayiri tebaali na buvunaanyizibwa Mukama bwe yali abawadde buli kika mu Isirayiri kyalina obuvunaanyizibwa nga bwe guli nti ffenna mu bwakabaka bwa Mukama tulina obuvunaanyizibwa butagwanyidde kugaya Mukama yeebaze kye kigwanidde okukola kwe kubuzuula obukoleremu oba obutuukirize kye kikulu kyokka kasita n'obuzuula ate n'obutuukiririzaamu okuyitibwako Mukama gy'ajja okwongera okukola ki okukulirizaamu mu obwo obuvunaanyizibwa bwakoleki bwakuliitidde weewaawo Mukama yeebaze kubanga wogezaako ogulumiza obuvunaanyizibwa bw'omulala kikuyingizaamu omwoyo ogutali mutuufu nga bwe twalaba mu ssuula z'akaggwa obukyayi obukaawu okwawulayawula ebitazimbira ddala kubanga n'okugira tukimanyi bulungi nti bikugira omwoyo mutukuvu okuba mu masekati gaffe ng'akozesa ebirabo by'omu by'alina okuba nti ekkanisa ezimbwa n'etuukirizibwa mu kwagala kwa Mukama Mukama yeebaze bwe twongera okusoma mu ssuula eno gye tuli ey'ekkumi n'omunaana mu kitabo ky'okubala okuva ku nnyo olw'omunaana kutuusa ku ssuula gy'eggweerayo tugambwa nti aho Mukama Katonda n'agamba Alooni nti laba nze kennyini nkukwasizza ebiweebwayo byonna ebireetebwa gye ndi ebiweebwayo byonna ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banandeeteranga mbikuwadde gwe ne batabani bo nga gwe mugabo gwammwe ogw'olubeerera ku biweebwayo byonna ebitukuvu ennyo ebitayokeddwa mu muliro kunaabangako ebibyo omugabo gwo ne batabani bo gunaavanga ku birabo ebitukuvu ennyo abaana ba Isirayiri bye banandeeteranga ebiweebwayo eby'emmere ey'empeke oba ebiweebwayo olw'ekibi oba ebiweebwayo olw'omusango omugabo ogwo onooguliranga mu kifo ekitukuvu ennyo era buli musajja anaagulyangako osaana okitegeere ng'ebyo bitukuvu nnyo bino nabyo binaabanga bibyo ku birabo bye banandeeteranga n'ebiweebwayo ebiwuubibwawuubibwa eby'abaana ba Isirayiri ebyo mbikuwadde ne batabani bo ne bawala bo okuba omugabo gwo ogw'olubeerera buli muntu yenna ow'omu maka go omulongoofu anaalyangako nkuwadde ku mafuta ag'omuzeyituuni agasinga obulungi ne ku wayini omusu ne ku mmere y'empeke embereberye bye baleetera Mukama eby'amakungula gaabwe ebibala ebinaasookanga okwengera mu nnimiro zaabwe bye banaaleeteranga Mukama Katonda binaabanga bibyo buli muntu yenna ow'omu maka go omulongoofu anaalyangako buli kintu kyonna mu Isirayiri ekiweereddwayo ddala ne kiwongebwa eri Mukama kinaabanga kikyo buli ekinaggulwangawo enda y'omuntu oba ey'ekisolo nga kyakuwaayo eri Mukama Katonda kinaabanga kikyo naye omwana omubereberye ow'omuntu onoomununulanga era n'embereberye ez'ensolo ezitali nnongoofu nazo onoozinunulanga ebyo ebyokununula onoobinunulanga nga bimaze okuweza omwezi gumu ogw'obukulu onoobinunulanga ku muwendo ogwagerekebwa ogwa gulaamu 55 ng'ebipimo eby'awatukuvu bwe biri naye embereberye ey'ente oba embereberye ey'endiga oba ey'embuzi ezo tozinunulenga kubanga zo ntukuvu onoozimansiranga omusaayi gwazo ku kyoto n'oyokya amasavu gaazo mu muliro ng'ekiweebwayo ekyokebwa ekivaamu akawoowo akasanyusa Mukama Katonda tuli mu nnyumba 18 mu ssuula 18 ey'ekitabo ky'okubala jenyama yazo enebanga iyo ngechiwebwayo chechifuba echiwubi wawubiwa nechisambi echadyo wechiri echicho ebiwebwayo byonna ebitukuvu abana ba Isiraeli banaaleteranga mukama bikuwadde gwe ne batabani bo ne bawalabo okubeeranga omugabo gwo ogoluberera eneberanga endagaano y'omunnyo eya mukama wakatiwe nawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Awo mukama Katonda n'agamba Aloni nti tobenga na bya busika mu nsi yaabwe so tobenga na mugabo gwonna mu bo nze mugabo gwo era nze busika bwo mu baana ba Isirayiri. Nyoro abirimu olumu nti ebitundu eby'ekkumi byonna abaana ba Isirayiri bwe banaaleetanga mbiwadde abaleevi okubeeranga omugabo gwabwe nga y'empeera yaabwe olw'omulimu gwe bakola nga baweereza mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Era okuva leero abaana ba Isirayiri tebaasembererenga weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu si kulwa nga bakolerayo ebibi ne bafa. Abaleevi bwe banaakolanga emirimu gy'omuweema ey'okusisinkanirangamu era bwe baneetikkanga obuvunaanyizibwa bwe banaakolerangayo ebibi. Lino linaabanga etteeka ery'enkalakkalira n'emirembe gyammwe gyonna egigenda okujja. Tebaafunenga bya busika mu baana ba Isirayiri kubanga ebitundu eby'ekkumi abaana ba Isirayiri bwe banaaleetanga ng'ebiweebwayo eri Mukama biwadde abaleevi okubeera omugabo gwabwe. N'olwekyo tebaabenga na bya busika mu baana ba Isirayiri. Nyoro 2:5 ti Mukama Katonda n'agamba Musa nti yogera n'abaleevi obagambe nti bwe munaafunanga ebitundu eby'ekkumi bye mbawadde ng'omugabo gwammwe nga mubijja ku baana ba Isirayiri munajjangako ekitundu eky'ekkumi ne mukireeta nga kye kiweebwayo kyammwe eri Mukama Katonda. Ekiweebwayo kyammwe kinaabalibwanga ng'emmere y'empeke ey'omu gguuliro oba ng'obubisi ogw'omusogolero. Mu ngeri eyo nammwe munaaleetanga ekiweebwayo eri Mukama Katonda nga mukijja ku bitundu eby'ekkumi bye munaafunanga ku baana ba Isirayiri. Ku bitundu ebyo eby'ekkumi kwe munajjanga ekiweebwayo kya Mukama ne mukikwasa Alooni kabona. Mu birabo ebyo byonna bye banaabawanga, munajjangako ekisingira ddala obulungi era ekitukuvu ennyo ne mukireeta nga kye kiweebwayo eri Mukama Katonda. Abaleevi bagambe nti bwe munaawangayo ebitundu ebisinga obulungi binaababalirwangako ng'ebivudde mu gguuliro n'ebivudde mu ssogolero. Mmwe n'ab'omu maka gammwe munaayinzanga okubiriira wonna bwe munaayagalanga kubanga eneeberanga empeera yammwe olw'omulimu gwe munaakolanga mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Omunaawangayo ebisingira ddala obulungi tewaabengayo musango gwonna gwe munaabanga muzizza. Bwe mutyo ebiweebwayo ebitukuvu eby'abaana ba Isirayiri munaabanga temubimisizza muleme okufa. Tulaba nti mu ngeri y'okuba nti obuweereza bw'obwakabona bulinga obw'omulwanyi mujje kama yebazi buba mumanyi bulungi era mulaba mu manifesto z'abamu ku beesimbyewo nti abalwanyi mu magye balina kuliisibwa gavumenti oba abo be bakuuma. Si bwe guli nabwekityo bwe kiri nti obuweereza bw'obwakabona bulinga obw'omulwanyi nga bamaze okalaatirwa obuvunaanyizibwa bwe baalina abaana b'abaleevi abalina okulabirira weema ne bakabona abalina okulabirira essanduuku n'awatukuvu w'awatukuvu. Mukama era yakubiriza abaana ba Isirayiri okumanyanga nti ebiweebwayo byonna bino bye twasomako mu baleevi kiwa nti oba mukimanyi nti twabisomako kuviira ddala mu ssuula esooka ey'ekitabo ky'abaleevi okutuuka mu ssuula ey'omukaaga nti ebiweebwayo byonna ebyokebwa ebiwuubibwa eby'omunnyo eby'emirembe byonna byalina okubaako bajeti oluzungu naye nga n'omuganda baakitegeera bulungi kye ntegeeza ekisalirwako n'engeri gye kisobola okukozesebwa eri abaleevi n'abaweereza bonna bakabona eri Mukama n'eri Isirayiri. Mukama yeebazibwe. oro obuvunanyizibwa bwe balina basobole obutuukiriza kama yebazibwe balina okulabirirwa abo be baweerezanga ng'era Pawulo omutume we yagamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso, First Corinthians, ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka, essuula ey'omwenda, First Corinthians chapter 9, olunyo lw'13 n'olw'14, Pawulo agamba nti temumanyi ng'abo abakola mu yeekaalu baliisibwa bya yeekaalu, era nga n'abo abaweereza ku kyoto bagabana bya ku kyoto. Mu ngeri y'emu Mukama waffe yalonda abo ababuulira enjiri baliisibwenga olw'enjiri kama yebazibwe. Ogwo gwe gumu ku migaso omukulu ogw'ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi bye tukubiriza abooluganda abakkiriza okuleetanga eri Mukama ng'ebiweebwayo eri Mukama, kubanga bamukkiririzaamu n'obuweereza bwabo ababaweereza kama yebazibwe. Kiba kikulu nnyo kubanga awatali kuyimirizibwawo kwa buweereza mu kulabirira abaweereza, obuweereza tebujja kukola ki? Kutambuzibwa. Weewaawo nze nja kugabanako katonda mmwe ng'okusoomoozebwa oluusi kwenfuna obaffe abamu kuffe kwe tufuna nga tolina ntambula ekuleeta ku kkanisa, kyokka ng'ogenda kukola ki? Kuweereza. Naye Mukama wa kisa nnyo atuukiriza okwagala kwe gye tuli ffenna, naye nga kuba kusoomoozebwa ffenna gye tuli, nti naffe abaweereza nga w'olabye agamba nti nabo baalinanga mu biweebwayo bibaleeteddwa okubanga bawaayo ekimu eky'ekkumi eri Mukama Katonda. Mukiraba okukakasa obukulu bw'amakulu ago agali mu biweebwayo nti tekusosola kama yebazibwe. Ate mujjukira mulungi bulungi mu Bayibuli mu kitabondoza kya Luka, mu njiri ya Luka, Yesu Kristo yayimirira mu yeekaalu nga yeetegereza abaali bawaayo, n'alaba omukazi eyawaayo koyini emu ennusu emu, n'agamba nti awaddeyo n'okusinga bali abaali bayiwamu olufululo nga n'ebyuma bireekaana ebituli mwe baali bakola ki? Bayiwa basobole okulabwa. Mukiraba? N'olwekyo toganya kimu ky'ekkumi ky'olina nti n'awaayo olunusu lukumi kubanga nafunye mutwalo. Bw'okitwala nga kitukuvu, ng'ekikitukuzza gwe mutima gw'olina eri Mukama akisiima n'akiwa omukisa kama yebazo. Bwe tuleeta ebiweebwayo mu kkanisa mu bwesimbu ne mu bwesigwa eri Mukama, aba avunaanyizibwa okubiwa omukisa tusobole okugabanyizibwamu, that it may multiply Mukama yebazo. Kubanga yasuubiza sijja kuddayo mu Malaki, sijja kuddayo yonna gye yawa ebisuubizo bye mu ngeri essuula ey'okusatu. Weewaawo, naye ng'amanyi bulungi nti engeri gye tubanga tuyigirizibwa okusaba nti obwakabaka obujje ne byeyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu, bikolebwa obuweereza obwo obusomesa ekigambo kye, obubuulira amaanyi agali mu kukkiriza mu Yesu Kristo, obubunyisa okwagala okuli mu Yesu Kristo okw'obumu mu kussa ekimu Mwoyo Mutukuvu, obwo obubunyisa obwakabaka bwa Mukama nti wa kitiibwa wa muwendo ye gwe tugwanidde okugondera n'okugoberera Mukama yebazibwe. Obwakabaka bwa Mukama tebujja kuva waggulu kutuuka wansi nga we gujja okuva mu nkomerero nga Isirayiri empya ejja ku nsi ng'ensi esaanyizibwawo, naye ze engeri ze buyitamu. Tukitegeera bulungi? N'olwekyo tufube okuwalizibwa nga tusoomoozebwa okuba nti tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okuwanga ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi ng'ekikulu, wadde nga tutambulira mu mulembe ogw'ekisa mu ndagaano empya mwe tutagererwa okusinziira ku tteeka, tugererwa okusinziira ku kwagala kwaffe eri Mukama, nitugasibwamu kama yebazibwe. Ti Mukama yebazibwe? Nga sibawulira mbavumye. Abaleevi ne bakabona Baalooni ne batabani be Eriyeza bonna tebaabiwaweewanga okubanga baali babisaanidde. Mukiraba? Tebaatwalibwanga mbuzi oba ndiga oba mmere ya mpeke oba wayini omusunga we tubuliddwa oba omuzeyituuni olw'okuba nti baali babisaanidde. Naye gye tuvudde waggulu tulabye nti obuyinza bwe baali baweereddwa bwalina obuvunaanyizibwa bwe baalina okukola ki? Okutuukiriza. Wandyagadde okuba nti bavumaganya obuvunaanyizibwa bwe baweereza bwe bayitiddwa wandiyagadde omusumba okubanga avumaganya obuweereza bwayitiddwa wandikyagadde tekiba na ngeri gye kikuzimba Mukama yebazo n'olwekyo baweebwanga olw'okuyitibwa kwa Mukama ku bo n'obuvunaanyizibwa bwe baalina okutuukiza si lwakuba nti baali basaanidde weewaawo era abaabireetanga baabireetanga eri Katonda waabwe mukiraba tebaabireetanga eri Alooni ne Musa baabireetanga eri Alooni ne Musa nga babitwalira ani Katonda waabwe si bwe guli yagamba nga mumuleetayo ebiweebwayo gye ndi okuba akaloosa akawoomu gye ndi olwo Musa ne Alooni babikozesenga weebati si bwe guli tweyongereyo olw'obudde mu ssuula ey'19 tusome nti Mukama Katonda n'agamba Musa ne Alooni nti kino kye kiragiro eky'etteeka Mukama kyalagidde gamba abaana ba Isirayiri bakuleetere ente enduusi eya lukunyu eteriiko kamogo wadde ekikyamu kyonna era nga tesibibwangamu kikoligo mu luzungu that's a red heifer ogiwanga Eriyazaali kabona eneetwalibwanga ebweru w'olusiisira nettirwa mu maaso ge Eriyazaali anaddiranga ku musaayi gwayo n'olunwe lwe n'agumansira okwolekera obwenyi bwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu emirundi 7 ente eyo eneeyokerwanga mu maaso ge ne bookya eddiba lyayo n'ennyama yaayo n'omusaayi gwayo n'obusa bwayo kabona anaddiranga omuti omuweerezi ne ezobu n'olugoye olumyufu n'abisula wakati mu nte eyokebwa ebyo nga biwedde kabona nayozanga ebyambalo bye n'anaaba n'omubiri gwe n'amazzi anaddangayo mu lusiisira naye anaaba nga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi n'omusajja anaayokyanga ente eyo kinaamusaaniranga okoze engoye ze okunaaba omubiri gwe n'amazzi era naye anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi omusajja omulongoofu anaayoolanga evvu ly'ente anaaliteekanga mu kifo ekirongoofu ebweru w'olusiisira linaalabirirwanga abaana ba Isirayiri ne balikozesanga mu mazzi ag'okwerongoosa bwe kulongoosebwa okw'okuggibwako ekibi omuntu oyo tuli mu nnyoro 10 anaayoolanga evvu ly'ente kinaamusaaniranga okwoza engoye ze era naye taabenga mulongoofu okutuusa akawungeezi eryo linaabanga etteeka ery'emirembe n'emirembe eri abaana ba Isirayiri n'eri bannamawanga abanaatuulanga mu bo buli anaakwatanga ku mulambo ogw'omuntu yenna anaabanga atali mulongoofu okumala ennaku 7 kinaamusaaniranga okwerongoosa n'amazzi ku lunaku olw'okusatu ne ku lunaku olw'omusanvu olwo n'alyoka abeera omulongoofu naye bw'ateerongoosenga ku lunaku olw'okusatu ne ku lunaku olw'omusanvu taabenga mulongoofu buli anaakwatanga ku mulambo gw'omuntu n'ateerongoosa anaabanga ayonoonye ennyumba ya Mukama Katonda omuntu oyo anaagobwanga mu Isirayiri kubanga teyamansirwako mazzi agalongoosa anaabeeranga atali mulongoofu obutali bulongoofu bwe bunaamusigalangako lino lyetteeka erikwata ku muntu anaafiiranga mu weema buli anaayingiranga mu weema omwo n'oyo anaabanga agirimu banaabanga abatali balongoofu okumala ennaku 7 buli kintu ekiterekwamu ekyasaamiridde ekitaliiko kisaanikira tekiibenga kirongoofu omuntu yenna ng'abadde ali bweru mukyereereezi n'akwata ku muntu attiddwa n'ekitala oba olumbe gwe lusse oba omuntu yenna anaakwatanga ku ggumba ly'omuntu oba ku malaalo anaabeeranga atali mulongoofu okumala ennaku 7 nga mukola ku muntu atali mulongoofu munaatoolanga ku vvu ery'okukiweebwayo olw'ekibi ne muliteeka mu bbakuli ne muliwako amazzi amalungi Omusajja omulongoofu anaddiranga ezzobu n'aginyika mu mazzi n'agamansira ku weema ne ku bintu byamu byonna ne ku bantu bonna abanaabanga balimu era anaamansiranga ne ku muntu anaabanga akutte ku ggumba ly'omuntu ne ku malaalo ne ku muntu attiddwa ne ku oyo afudde olumbe. Omusajja omulongoofu anaamansiranga ku oyo atali mulongoofu ku lunaku olw'okusatu ne ku lw'omusanvu ne ku lunaku olw'omusanvu anaabanga amulongoosezza. Omuntu oyo alongoosebwa anaayozanga engoye ze mu mazzi n'okunaaba n'anaaba yenna era akawungeezi ako anaabeeranga mulongoofu. Onyoolwabiri, naye omuntu atali mulongoofu bw'ateerongoosenga anaagobwanga mu banne bonna n'asalibwa ku kibiina kyabwe kubanga anaabeeranga ayonoonye awatukuvu wa Mukama Katonda. Amazzi agalongoosa nga tegammansiddwako taabeerenga mulongoofu. Eryo linaabanga etteeka yaabwe lya mirembe gyonna. Oyo anaamansiranga amazzi ag'obulongoofu naye anaayozanga engoye ze n'oyo anaakwatanga ku mazzi ag'okulongoosa anaabeeranga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Buli kintu atali mulongoofu kyakwatako kinaabanga ekitali kirongoofu na buli anaakikwatangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Kama yebazibwa, bingi nnyo eby'okulongoosebwa bye tulaba naye byonna kyali kifaananyi kyekyo ekikalaatirwa mu bbaluwa ey'Abaebbulaniya, Hebrews chapter 9. Mu bbaluwa ey'Abaebbulaniya essula ey'omwenda olunyoro 13 ne 15 zigamba nti obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kwabo abalina ebibi ne bibatukuza mu mubiri, omusaayi gwa Kristo ataliiko kamogo eyeewaayo yeenyini eri Katonda olw'omwoyo ataggwaawo tegulisinga nnyo okutukuza emyoyo gyaffe okuva mu bikolwa ebifu tulyoke tuweereze Katonda omulamu? Noolwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya. Okufa bwe kwabaawo olw'okununulibwa okuva mu byonoono eby'omu ndagaano eyasooka, abo abayitibwa ab'obusika obutaggwaawo balyoke baweebwe ekisuubizo. Olw'obudde obutagenda mu bulamu kufu bw'okulongoosebwa okwaweebwa mu ssuula ey'19 ne tukitwala mu kifaananyi ekituweebwa mu Baebbulaniya essuula ey'omwenda kirina okutuwa okutegeera an understanding kama yebazibwa nti kyali kikulu nnyo okutambula mu kubeerawo kwa Mukama nga Isirayiri we yali nga mu kubeerawo kwa Mukama nga balongoofu era nga batukuvu. Ekifaananyi kye tulina kyekyo Yesu Kristo kye yakola bwe tugendako eri mu Yokaana, mu Yokaana essuula 13 okuva ku nnyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'11. Yesu Kristo ng'alina abayigiriza be bwe yagamba Yokaana nti Yesu yateeka amazzi mu benseni n'atandika okunaaza abayigiriza be ebigere nga bw'abasiimuuza ettawulo gye yali yeesibye. Bwe yatuuka ku Simooni Peetero, Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, gwe onnaaza ebigere? Yesu n'amuddamu nti, ensonga enkozesa kino togimanyi kaakano, wabula ekiseera kirituuka n'ogitegeera. Peetero n'amuddamu nti, nedda, tolinnaaza bigere emirembe gyonna. Yesu n'amugamba nti, bwe sikunaaza ebigere nga tossa kimu nange. Simooni Peetero n'agamba nti, Mukama wange, tonnaaza bigere byokka naye nnaaza n'emikono n'omutwe. Yesu n'amuddamu nti, anaabye omubiri aba teyeetaaga kunaaba okuggyako ebigere byokka alyoke abe omulongoofu. Kaakano muli balongoofu naye si mwenna, kubanga Yesu yamanya anaamulyamu olukwe, kyeyava agamba nti si mwenna abalongoofu. Kama yebazo, oba tukiraba nti ne mu Yesu Kristo mwe yaweerereza awamu n'abayigirizwa yabawa ekifaananyi ky'okwetavu okuba abalongoofu mu ntambula zaabwe kwe kuba naaza ebigere. Mukama yebazibwe, kyekyali kibunaaliza ebigere byabwe, yeetoowaza ng'eyali nga kabona waabwe. Mukiraba, abanaaza ebigere abalaga ekifaananyi ky'obwetaavu bw'okuba abalongoofu mu ntambula zaabwe, in their way of life, olwo basobole okubanga bassa kimu naye kama yebazu ekyo ekyali kimugambisa Simoni Petero nti bwe sikunaaza bigere tojja kussa kimu nange kyekyo kitubuulirwa mu Bebulaniya essula y'omwenda nti mu kununulibwa okuva mu byonoono eby'endagaano eyasooka abo abayitibwa ab'obusika obutaggwawo bwe baweebwa ebisuubizo mu kussa ekimu ne Yesu Kristo mwe tuweebwa okuba ab'obusika ab'ebisuubizo nga tuli balongoofu kama yebazo ekyampeesezza okuba nga tutwala essula zino zombi ey'18 n'ey'19 awamu kwabadde kulaba obukulu obuli mu bwetaavu bw'okutwala obuvunaanyizibwa buli ssekinomu ku ffe bw'alina ng'abalonde era abayite ba Mukama abaweereza be buli mukkiriza nti kawakasizza muyite wa Yesu Kristo oba oweereza mu kkanisa oba toweereza weewaawo n'obuvunaanyizibwa bw'olina bukakatikako obuvunaanyizibwa. There is an emphasis on the responsibility you have before God. Norecho boy gwani do butu ukiriza. Ate mbutu ukiriza, orina okubuta ambuliza mbula mubo, ga orimulongo ofu. Yengeri okajyo sobulo kusechimu, no kuiti wako. Eri Mukama. Kama yebazwe. Timukama yebazwe. Oro tutuare evyo mwoyo, gabi ansa. Spiritual things are of value. Mukama yebazwe. Kubanga ututambula munsi, tetulina kutambula mu nsi ng'ab'oku nsi ab'omubiri weewaawo tutambule ku nsi ng'ab'omwoyo kubanga ffe tuweereddwa enkizo y'okuba n'emyoyo emiramu kama yebazu n'olwe tutwale eby'omwoyo nga eby'ensa bwe ŋŋendako akatono mu byogerwako mu ssuula ey'19 bwe yali agaana abaana ba Isirayiri okukwata ku magumba g'abafu oba bafudde endwadde oba battiddwa bikiwa ebityo obutagenda ku malaalo n'okiyingiza mu culture ez'omulembe gwaffe ze tumanyi nti bakozesa ogenda ku malaalo n'okkekwata ku bafu okubesimuuzaako ebintu basobole okusamira oba okuloga mukiraba nti yali abibakugira naffe tukirabiremu ekifaananyi ky'okugirwa n'olwekyo omulokole ambuuza nti kirungi omulokole ogenda ku lumbe mba nkikuzzeemu mukitegedde ebirina okukolwayo olina okumanya kikyebireetera bikuleetera okuyeyonoonesa eri Mukama Katonda. You're defiled before God. It's the same thing kyali agamba Petero nti bw'otambula ng'oli defiled nange oba tossa kimu nange wadde oli muweereza wange wa nkizo gwegwe nayise Elias the rock mukirabye kubanga we twatukira mu Yokaana wano essula y'13 yali amala dda omugamba nti gwe Elias era gwe aweereddwa ebisumuluzo si bwe guli naye ng'amugamba nti bwe sikunaaza ebigere tojja kussa kimu nange. Naye Petero nkikakasa nti yamala n'akitegeera nga we tutera okulaba mu bbaluwa ze w'atubuulirira si bwe guli naye nga tumaliriza tukitwale ng'ebyomwoyo bya nsa tuleme kuba nga tusomea oba tusomesebwa ekigambo kya Mukama nga lufaayo service ewedde tudde mu wiiki kati kiwedde byatutegeezezza abaayagala tubitegeere byatumanyisizza abaayagala tukole ki weewaawo awamu n'ebyo nsaba tusabe nga tuggalawo ntukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo tukusinza era tugulumiza tukutendereza kubanga oli mutukuvu oli mutukuvu oli mutukuvu Mukama Katonda w'obutukuvu ow'emirundi esatu abeera awatukuvu awatukuvu kyokka olw'omusaayi gwa Yesu Kristo nga wetubuuliddwa tutukuzibwa naffe ne tusaanyizibwa gy'oli tukusinze era tugulumiza olw'ekigambo kyo ky'otutumidde era ky'otubuuliriddemu amakya ga leero nga tukikakasa nti omwoyo omutukuvu anaakibeeza ekiramu era ekikoze ennyo mu bulamu bwaffe kukigondera n'okukikuliramu olwo Ayi Katonda waffe omulungi tusobole okutuukiriza okwagala kwo konna gye tuli era manya Ayi Katonda waffe gye twesiga ggwe okumaliramu ddala amaanyi ga Sitaani ag'obulimba bwe bwonna gye tuli agatuleetera okweyonoonyesa gy'oli tukusaba okubikirwa n'okwolesibwa tweyongera mu bufu bwe bumu Mukama tuyimusa ebiweebwayo byaffe ebimu eby'ekkumi byonna bye tulina amakya gaayo gy'oli nga tusaba bitukuzibwe bibe gy'oli Ayi Mukama eby'ensa ebinaakuwa evvumbe erinaakuwoomera okusanyusa Ayi Mukama nga we tuzimba obwakabaka bwo kwagala kukolwe ku nsi nga kukolwa mu ggulu obwakabaka obujje ku nsi nga we buli mu ggulu ekitiibwa kyo kyolesebwe si lwakuba tukiyimbako buyimbi naye olw'ebyamagero n'ebyewuunyo byonokola nga mbulamu bwaffe ngotuwoku botula buli nsonga z'obulamu bwaffe nga buli kigumba ayi mukama kisumulwa okuzaala ayi Katonda affe nga buli kiganye okulaakulana kikulaakulana mu linnya lya Yesu Kristo nga byonna ayi Kabaka w'abakabaka ebiri mu maanyi g'ekizikiza byakibwako ekitangaala ky'obwakabaka bwo olw'ekitiibwa ky'ekigambo kyo kubanga okisukulumizza waggulu w'erinnya lyo lyonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Mukama yeebazibwe awamu n'ebyo nsaba fenna nga tetukwatagana mu ngalo wabula nga tussa kimu twatule ky'ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu benaffe fenna n'abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo amiina.